Numeri 15 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi verse 2. Yisho kubantwana baIsrayeli uthi kubo, nxa nifika ezweni eniyakwakha kulo enginika lona. Verse 3. Nenze umnikelo womlilo kuJehova, umnikelo wokushiswa noma umhlatshelo wokugcwalisa isithembiso noma umnikelo wesihle noma wemikhosi yenu emisiweyo ukwenza iphunga elimnandi kuJehova, owezinkomo noma owezimvu. Verse 4. Khona-ke onikela ngomnikelo wakhe woletha kuJehova umnikelo wempuphu wokweshumi kwempuphu ecolekileyo exovwe nokwesine kwehini lamafutha. Verse 5. Newayini libe ngumnikelo wokuphuzwa okwesine kwehini ngemvana yinye wolilungisela umnikelo wokushiswa noma umhlatshelo. Verse 6. Kepha inqama uyakuyilungisela okweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo exovwe nokwesithathu kwehini lamafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 7. Uyakunikela okwesithathu kwehini lewayini libe ngumnikelo wokuphuzwa nephunga elimnandi kuJehova. Verse 8. Nxa ulungisa iduna libe umnikelo wokushiswa noma umhlatshelo wokugcwalisa isithembiso noma kube imnikelo yokuthula kuJehova. Verse 9. Uyakunikela ngomnikelo wempuphu wokweshumi okuthathu kwempuphu ecolekileyo exovwe nengxenye yehini lamafutha kanye neduna. Verse 10. Uyakunikela ngengxenye yehini lewayini libe ngumnikelo wokuphuzwa kube ngumnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 11. Kuyakwenziwa kanjalo ngaleyo naleyo nkunzi noma ngaleyo naleyo nqama noma ngaleyo naleyo mvana yeduna noma ngamazinyane ezimbuzi. Verse 12. Njengokomumo enulungisayo niyakwenza njalo kuleyo naleyo njengokomumo wazo. Verse 13. Bonke abokuzalwa ekhaya bayakwenza lezo zinto ngaleyo ndlela benikela ngomnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 14. Uma umfakazi egogobele kuwe noma ubani ophakathi kwenu ezukulwaneni zenu eyakunikela ngomnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova, uyakwenza njengalokhu nenza nina. Verse 15. Ebandleni kuyakuba isimiso sinye kini nakumfokazi ogogobeleyo kini, isimiso esiphakade ezukulwaneni zenu njengani, uyakuba njalo umfokazi phambi kukaJehova. Verse 16. Kuyakuba ngumthetho munye nesimiso sinye kunina nakumfokazi ogogobeleyo kini. Verse 17. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 18. Yisho kubantwana baIsrayeli uthi kubo, nxa nifika ezweni enginiyisa kulo. Verse 19. Kuyakuthi, lapho nidla isinkwa sezwe, ninikele ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova. Verse 20. Ngolibo lomgqakazo wenu, niyakunikela ngeqebelengwane libe ngumnikelo wokuphakanyiswa, njengalokhu nenza umnikelo wokuphakanyiswa wesibuya, niyakuwenza kanjalo. Verse 21. Ngolibo lomgqakazo wenu, niyakunika uJehova umnikelo wokuphakanyiswa ezizukulwaneni zenu. Verse 22. Nxa niduka, ningagcini yonke le minyalo uJehova ayikhulumile kuMose. Verse 23. Konke uJehova aniyalile ngesandla sikaMose kusukela osukwini uJehova ayala ngalo nangasemuva ezizukulwaneni zenu. Verse 24. Kuyakuthi uma kwenziwe kungengamabomu futhi kungesemehlweni enhlangano, inhlangano yonke inikele ngeduna libe umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi kuJehova, kanye nomnikelo wayo wempuphu nomnikelo wayo wokuphuzwa ngokomthetho nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 25. Umpristi uyakuyanzela yonke inhlangano yabantwana baIsrayeli ukubuyisana baze bathethelelwe ngokuba kwakungengamabomu futhi balethile umnikelo wabo, umnikelo womlilo kuJehova nomnikelo wabo wesono phambi kwaJehova ngesiphosiso sabo. Verse 26. Yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli iyakuthethelela kanye nomfokazi ogogobeleyo kubo ngokuba kubo bonke abantu kwakungesiphosiso. Verse 27. Uma umuntu ona kungengamabomu uyakunikela ngembuzikazi enonyaka munye ibe ngumnikelo wesono. Verse 28. Umpristi uyakwenzela umuntu ophosisayo ukubuyisana nxa ona kungengamabomu phambi kwaJehova ukumenzela ukubuyisana athethelelwe. Verse 29. Niyakuba nomthetho munye kokwenza ngengamabomu nokuzalwa ekhaya phakathi kwabantwana bakaIsrayeli nakumfokazi ogogobeleyo phakathi kwabo. Verse 30. Kepha okwenza ngesandla esiphakemeyo noma engokuzalwa ekhaya noma ngomfokazi uyamhlambalaza uJehova. Lo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 31. Ngokuba udelele izwi likaJehova nomyalo wakhe waphulile, lo muntu uyakunqunywa impela, ububi bakhe bube phezu kwakhe. Verse 32. Abantwana bakaIsrayeli bese sehlale bafumana umuntu otheza izinkuni ngosuku lweSabatha. Verse 33. Abamfumana etheza izinkuni bamisa kuMose no-Aaron nakuyo yonke inhlangano. Verse 34. Bambeka ukuba alindwe ngokuba kwakungakanqunywa ukuthi kuyakwenziwani kuye. Verse 35. UJehova wathi kuMose, lo muntu obulawa nokubulawa, yonke inhlangano yakumkhanda ngamatshe ngaphandle kwekamu. Verse 36. Yonke inhlangano yamkhiphela ngaphandle kwekamu yamkhanda ngamatshe wafa, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 37. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 38. Yisho kubantwana bakaIsrayeli, usho kubo ukuba bazenzele insephe emiphethweni yezingubo zabo, ezulwaneni zabo, futhi ukuba babeke igoda eliluhlaza ensepheni yemiphetho yonke. Verse 39. Lokhu kuyakuba kini insephe ukuba nibheke, nikhumbule yonke imiyalo kaJehova niyenze, ningahambi ngeyenu inhliziyo nangawenu amehlo enanivama ukukulandela ngokuphinga. Verse 40. Ukuba nikhumbule niyenze yonke imiyalo yami, nibe ngcwele kuNkulunkulu wenu. Verse 41. NginguJehova uNkulunkulu wanikhipha ezweni laseGibhithe, ngibe uNkulunkulu wenu, nginguJehova uNkulunkulu wenu.